kuja kuja naye wako.
Kama kwelu nania zaidi ukibambika gonga cheers kinywaji kikiisha giza bila kusita usihofu bili zote nitalipa sahau shida leo kupeta mpaka kufa shike kiuno mpendai taratibu cheze naye
taratibu cheze naye
mwambie
I love you
mwambie
I need you
mwambie
I love you
hakuna kama wewe
mwambie
I love you
mwambie
Kama umekuja kuja naye wako
Cheza naye
Shika kila mtu kujilusha Goma lina vocheza lisha nipandisha mzuka Hapa kamua leo mpaka kucha Weta lete mitungi kwenye straw Tuko hapa paka jogo Tino hamnada kulala kama hela nitakata Wazo baba itisha bata Full kuja chia Paka subuhi kila mtu tila lila
Yo yo Young star A.K.A. the bitter boy Na Mickey Atomic Wapishi music
A.K.A. you are loud Yo lil eye Yo Tino, best producer man, ain't fun.
Kama umekuja kuja naye wako. Kama umekuja kuja naye wako.
Taratibu cheze naye.
Mwambie
I love you.
Mwambie
I need you.
Mwambie
I love you.
Hakuna kama wewe.
Kama umekuja kuja naye.